bana Uganda bambi njagara mubere banange bero munamwe mbaleterenga wano buyimbo omugate mweyo mumpa matu yakaraba mama bange yone batata bambi mumpa bulengana ndi muto mu myaka jengoze kitazimu ndagiro kuchusa mure mu kutoge ngula teri yali kole chintu ayole sobu nafuwe ne wangu bado yakolero kufirwa fena tukola bukozo manyi chokoze matana yokunzi kumuletwa atoku kololo muizi chabuli asobode munebuza ntende kati lwachita mangula ajanja bomu wadde nacho siya musikire nsote zivuka mumpumpo guma newe sitegere kise na wira mbuza wadda tonsinge miaka chenku wachikwate engonge newe bantu nyota tato jikia we kule kubo jambaraku sekati nemu kama chensaba muzei mpama nyino bufumu somese abantu bobo nyongereze bobo zirambe ngumana kwengo kuyibo kurumano kutakura yakamba muze banange mulio mutieyo umunyumi umurunja chavali no kubuza numuenda vira yabana era yenzije kaka ninde kwe mwetereke kutendekwa watabandi ambye kuba kumulimu oku ensimbi kacheva masiu banange nkuza yabana yenume biro bino nsoke tekumuchara munange namaka okufeta nedange chochimanyi mamu kuza abana kugwe mulimu na yeka chova nukulaba ubura byabana babobe wazara ubera ngatu yambye bono baraba kodingo ubera muwe uwe wensimbi efuse ensimbi mumaka kumine mungu nyonyinga bana beba sewe kumera wonya za chirunga bana vaira echo chikoro kumare pange ya wiki ngomukozi ya kurabako anti ya kuroru jia fumba mazi ngambako kunaba ya fumba na matagano kuchango karangata na geno mutumbi ya tenya baganyiriwa norwe sane na rwira tolaba kubana ancho zoku kanyamwe marakobu sana ese dakika satuze mu maranga muwe mazura bakubana epange lya wiki anto rumaro kulya te uyo musita bora baba yimbi abaliyo abana bora ba mukazaliana huku sande tebachika kasanti nokuba gwe mama kwate no male panga tebakulabika teno kambu ararura bise anto mwana yakaranyo yekanye ku mama bambi afuna kachansi kusande wate no mumukulira nti jenye bisonya bogendo bikanulire eri Baba chigomia omwana wagano kulagira wonti yegwe mama leka kole chayagale chinene na kusingirwa ensenene furi erikungula Somusajja omwami osuubula safari okola eri mu Kongo okuddako makage eno kitwala ebbanga oluusi wiiki sizibeera nnya ate lw'okomyewo n'okomawo amatumbi abantu b'omu makage eno olabako ku mukozi yakutikkula ebintu mpozi ate ne maama olw'okuba mugato buliri ate nkeera kyokeera okirawuka gwali anti emmaali gye waleese erina okutikkulwa ate oba okyatikkula simu neve Kongo simanyi walwadde atadde obulaki simanyi okiraba ab'oddayo nga tolabye ku baana anti wakomawo amatumbi n'obasanga beebase n'ogenda mbunyinyi n'oleka nga beebase kati okuba taata otuyamba ki tugenzeeko ku ssomero ekyemu akuyise muteese ku by'omwana mwimbinga abazadde laba bw'owandiikayo mbu tolina biseera simanyi olaba kyenkulaga omwana w'okumubonerezako okussomero eno ng'abasomesa mwe bayise bamulaga ekituufu ate olwo n'oddukeze ng'oswakidde matayi omwana wange alidde kindiwe kati ogenze ku ssomero mbuweekyangireeyo olw'okubanga baditte ne bakoona ku mwana se bw'ofunyisa n'empale mbulwana n'abasomesa ivaawo naawe kanyike bannange mubasaasireko abasomesa bambi basomesa abaana b'abazadde ab'enjawulo musajja afuddeyo nnyo nnya kulungamiza omwana alaba yaatebwa omusasula ebigwo siganye kale wali abasomesa abakyamu ababaakuba okubatta nga be musoma mu mawulire naye gw'omwana okumukoonako bati n'opaala lwaki abazadde mukulu emirimu ate nga mmwe mubaleetera okuba abajeemu temwagala bagambako we babeere ne wammwe omwana n'omuwa omusomesa nga yennakyuma abasomesa munenye nga kitono kati omusomesa alina okumujja mbu amawale amutuuse ku sitanda gyebeeyo omwana ate mpulukutu za musota ekyo kimanyi naawe sibatuma naye nga katugeze kyova olabage munyoomagano nti n'ogaabaavu abaana basomera mujjo batunuulire ggwe baba abageza ate nga bampisa leka nkomaawo sasse wano ku byanjigiriza buvunaanyizibwa mu maka bwe nsabye abazeeyi musomese abaana mukomye okutayira guno omulembe gw'abakozi ogw'okukuza abaana simanyi olaba ebivuddemu ky'otaali kukutanya boolekera abaana ne nassu yeezira enkejje tagikwatako ensimbi tekkutika kitodda mu makaago kubanga maama ky'oteekeddwa naawe taata w'abaana akomawo amatumbi obazuukuseeyo nti robati muveeyo abaana aba baatawunze tulobanyumye ku nti eno nti ekiro taata yabaddewo omutamivu w'abasingidde era nze nja kumwebaza yakyezira okwebaga nga talabye ku baana anti ne bwadde omunaana ngambe n'omu matumbi abayita bamuyimbiremu taize leka nkitwale bwe ntyo makumbi aga sitini zikaneddire esumbwe nabeekubazeeyi ngeneko essalaate ndi